Jewe baje mu rugo barakubita urugi nanze gukingura inkuye irido nsanga n'abasirikare bakimara kunyinguza bahita bafata umugabo wanjye baramusohora bamujyana ruguru y'inzu yaguye bamumanikisha amaguru batangira kumukubita.
Ni mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri Nyarutarama mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo Remera hazwi nko muri Barnyahe aho abaturage bavuga ko bamaze ibyumweru bibiri bahohoterwa n'abasirikare babaga bari ku irondo. Uyu mugore duhimbye Nyirambuzu ukongera ku bw'umutekano we aravuga ko umwe mu basirikare yamufashe ku ngufu mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri w'iki cyumweru saa munani.
Njye ngiye gusohoka wa musirikare aramfata nsunikira ku gikuta aribwo nahise nkomerekana, none arangije ahita ankubita butini hano mba nicaye hasi ahita nyinjira mu maguru aribwo yahise andongora ku ngufu amfashe gutya amaboko imbunda ayerekeje ku rugi.
Warabibonye ko ari umusirikare cyangwa
umusirikare kuko yaranambaye ahubwo y'amazina ya hano yari yayakuyeho.
Nyirambuzi ukongera na bagenzi be barashavuye. Uretse ibivugwa byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu kuri aba basirikare, hanavugwa abagabo n'abagore bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye n'abo basirikare bivugwa ko babaga basinze.
Yari asohoye mu nzu saa munani z'ijoro arambwira ngo ndamubeshyeye ngo atwaye morekade, ariko noneho yajyaga kunkubita nkaho nashaka kwikubita hasi. Ari umuntu wasinze mbana nirukase usibye kenyera gutabara zari zagose hose abane nirukanka arandasa kuko ndabona ari yasinze. Barambwira ngo nicare hariya bafata mugenzi wanjye twe turi kumwe nawe baramukubita mugaragura no mu mazi ngo ngubwa barangije aragenda nawe morekade yanjye arayijyana telefone yanjye arayimena yatachi nari mfite.
Hari n'abavuga ko nyuma yo kubakubita nkiza kabwana abo basirikare bagiye babambura utwabo nk'amatelefone radio n'ibindi.
Habundi hari abasirikare baza bakaguma hano hasi undi akazamukaka agafata ibintu bamanuka bagashaka kubigabana. Nari ngiye gutaha ninjye kwinjira mu gipangu kubera ko mbaruguririya aramumagara niva yo hano cahirya kubera ko nabonaga ari gukubita abandi bantu bari batanu yarari gukubita ndamanuka ngiye gutaha arankurikira bodaboda n'inambaye nzisiga hasi arazifata ankubita inkoni enye zo mu bitugu ndembo. Jyewe ikibazo mfite ni telefone yanjye bajyanye.
Uyu wanze kwivuga mu izina ati
ntago shaka kuvuga amazina yanjye ariko ndi umuyobozi muri umudugudu wa Kangondo ya kabiri.
Bakunda kubikora nkatwe babayobozi twakagize icyo tuvuga twagiye. Mu by'ukuri abo basirikare baza kumanywa bakaza tukabona ko ari abasirikare nyine bari gucunga umutekano saa cyenda saa kumi bukira, noneho guhera saa tanu z'ijoro abantu tumaze kuva mu nzira nkatwe b'abayobozi nibwo icyo gikorwa gitangira.
Uyu muyobozi agashimangira ko ibyabaga byari bimaze hafi ibyumweru bibiri kandi ko rubanda bari baratinye kuvuga akarengane kabo, ariko akurikije uko azi imyitwarire y'igisirikare cy'u Rwanda agahamya ko ibyabavuga ko bakoze bihabanye n'amahame yacyo.
Bimaze igihe umusirikare uzaza agasohora nk'abasore babiri mu nzu, byamara kubasohora umwe agasigara bakubita undi akinjirana indaye mu nzu agafata imbunda akayikingisha urugi yeza akarongora indaye. Nibwo rero byabacanze babona ko atari kubakura hanze, babona ko hari ibindi byihishe inyuma baraturika baravuga natwe tubasha kubimenya, ariko ubundi byabaye kera barabiceceka, ariko bibagezeho babona ko ibintu biri gukorwa atari abasirikare koko b'igihugu ari abantu bacitse bakaza gukora urugomo. Mu by'ukuri inkotanyi zafashe igihugu zikabohora abanyarwanda, ubu kugeza ubu twari dufite amahoro usibye iki cyago cyatujemo cy'indwara, ubundi ntawakoraga ibintu nk'ibyo.
Ijwi rya Amerika ivugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyangango byaduhamirije ko aya makuru bayamenye kandi ko bamaze guta muri yombi abasirikare batatu bakekwaho ko bakoze ibyaha bikomeye.
Yego, ayo makuru ya radio yamenyeshejwe ejo, natwe rero twihutira kuyakurikirana. Akaba avugamo koko abasirikare ba RDF batatu kuva ejo hashize bakaba bari no mu maboko y'inzego z'ubushinjacyaha bwagize kugira ngo bakurikiranweho ibyaha baregwa. Ibyaha rero baregwa ni ibyaha bikomeye. Iperereza riramutse rigaragaje ko babikoze abamwizeza ko nk'uko bisanzwe no muri RDF bazahanwa bikwiye. Urubanza rwabo bene urwo runabera mu ruhame aho icyaha cyakorewe kugira ngo bibere abandi urugero kandi n'abahohotewe bahumurizwe.
Ubwo twahageraga ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu twabwiwe ko inzego nkuru za gisirikare zari zahavuye ubugira kabiri zikora iperereza ku bivugwa. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda akavuga ko iperereza ritazatinda abakekwaho ibyaha byabahama bakabihanirwa by'intangarugero.
Ngira ngo biri mu byo RDF kuko kimara kumenyekana bohereje abayobozi kujya kubahumuriza no kubizeza ko ubutabera butangwa mu gihe gito kishoboka, aba numva atari ibintu byazafata iminsi myinshi.
Ijwi rya Amerika kandi yakunze kwerekwa ibikomere n'abantu batandukanye, abagore, abagabo n'abasore ku bice bitandukanye by'umubiri ko bakubiswe. Hari n'ibigaragara mu ntege ko bakubiswe mu bihe bya vuba. Twabonye kandi uwo bivuga ko yakubiswe bamukomeretse ikiganza ku buryo cyashoboraga guhura n'ikibazo. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawo wabo bivuga ko bafashwe ku ngufu n'abo basirikare. Kuba bivuga ko bafashwe ku ngufu n'abo basirikare bagenzi babo bakagira ibyo basaba cyane ko ngo babafataga batikingiye.
Yawe ikintu nabisabira nk'ibi bintu byabaye ntabwumvikane buhari, mwatukorera ubuvugizi, aba bantu bose bagiye bafata ku ngufu mukabakira ku rutonde mukajya kubavuza mukareba ikibazo basambaniraga abantu aho nta n'udukingirizo bitwaje tukareba indwara baba badusigiye. Ubu ni handu zahura n'umuntu yajya gupimisha ati umugabo wawe ari ubu se wabonerwa nyirayo bakanga kugupima kubera
nta mugabo. Ehe, wagira ubusa. Ijwi rya Amerika, i Kigali.